baby.
Salama na na kula ya masana ya la masana ye. Salama kula ya la mana sule ya salama lanye. Akabo pashi. King Jerry.
Download free music from ghnation.net.